Condela. Oh Lord, mi amor, nakukunda. Upo akilini, kwenye moyo umetanda. Lala kifuani, mapigo oh, yanidunda. Oh, dragostamia, Adamu, nakula tunda. Na kwako sina chenga, chenga. Penzi bahari safina, chenga, chenga. Na mwenzako mimi, ah, na kupenda wewe, ah, tamu yangu mimi, ah, unayo wewe, ah.
Nice couple, we are nice couple.
Me and you,
nice couple. We are nice couple.
Me na we,
nice couple,
ah.
We are nice couple.
Me and you,
nice couple.
Dokta nitibu my mental health. Bailando, unanivuta karibu yako to dance. Na vile unavokata,
kata,
umemaliza utata,
tata.
Na giza niwe nuru kamata, kabariki karima. Na mwenzako mimi,
ah,
na kupenda wewe,
ah,
tamu yangu mimi. Kiuno, kakupa nani kiuno?
Kanipa mama.
Kiuno, kakupa nani we kiuno?